sina nkwitirihe. I remember the first day kuri veranda, rukundo wampaye umbobera shengewe. Uri mwiza mwiza uruti feza, niyo nkubuze darling njira numva. Niko kurabaruka reka nkwambike impeta, nkwanzurire papa urukundo urarenze ndagukopa. Undo tira diamond, undo tira nifarang, nyampinga winaha guhora ngo kundani ko kazi ni wowe.
Mwenya ukatika nezewa
ni wowe,
kunda chane ikana adega
ni wowe.
Waremeye sana ugo sumba
ni wowe, 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 ni wowe, 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 ni wowe, 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 wowe. Oh baby mjiri chonkora waba wifuza samoni, fata Ferrari na Bugatti ngaho mjiri yotuja Kigali Dubai nangakata. Nereka humfata unyambika gakoti nangagata, bereza kajita nchurange ndirimbu kubaruta. Undo tiramata uri mwiza byukuri za mavuta, mukuru uri mwiza baby nkwita keza, zuba ryaka basore bagashuha ni wowe.
Mwenya ukakika nezerwa
ni wowe,
kunda chane ikana ndenga
ni wowe.
Waremeza na ugo sumba
ni wowe, wowe,
wowe.